Napenda niwe nawe kila siku kila muda ma ona mapenzi unayonipa kama sosi nimeshiba ma ona hata nikiwa na mawazo unanifariji nipo kwenye joto njoo unipe baridi hata niende mbali sitokusaliti na hey, wendo wangu wa moyoni wengine sitamani tena hata niende mbali sitokusaliti na hey, wendo wangu wa moyoni wengine sitamani tena hey. Oh na 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 wendo moyo na uzima nipe true love nimesha zima kwako siji west bongo danzima nimekuchagua we we
Hey sweetie, hey shorty, jo hapa sogea tupige story. Jana na leo mapendo yanaongezeka. Nikitoka kwako siji wapi utaniweka. Naongeza mabweka, kule napeleka. Kitandani navuta picha ya sereka. Kama mieleka, fani tunacheka. You are way special, mchumba umeniteka. Nimekuwa mateka, cheza kama speka. Kama nabuia ndo haswa na nyeta. Usijeni hepa, you are deteseka. Staki zile story, kaza buricheka. Cheza na mijinga, jinga kista. Nyota yangu bora, bora na yonga. Kukupenda swezi, swezi kukata. Please baby usije, sije ni hada.
Wendo moyo na uzima, nipe true love. Nimesha zima, kwako siji west bongo. Danzima, nimekuchagua we. We, we. Wendo moyo na uzima, nipe true love. Nimesha zima, kwako siji west bongo. Danzima, nimekuchagua we. Hata niende mbali, sitokusaliti na hey, wendo wangu wa moyoni, wengine sitamani tena hata hey, niende mbali, sitokusaliti na hey, wendo wangu wa moyoni, wengine sitamani tena hey.